Ministry of Labour etegeezezza nti waliwo abaana 12 abaafudde ku byekuusa ku kirwadde eky'olukusense era neerangirira enteekateeka ez'okutandika okugema abaana okwanganga ekizibu kino. Okusinziira ku Ministry of Labour wakati wa Januari n'omwezi ogwokuna omwaka guno, District 20 okuva mu bikono by'eggwanga ebina zakasizza okubalukamu kw'ekirwadde eky'olukusense. Ate nga abaana 12 abaafudde babadde mu disitulikiti okuli Kagadi, Kikuube, Ajumani, Bulambuli ne Karenga. Kati Ministry y'ebyobulamu ngeri wamu ne bannamikago okuli abagabi, The Vaccine Alliance, ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya WHO kw'ossa ne UNICEF basazeewo okutandika okugema abaana bonna abali wansi w'emyaka 5. Akulira ebyobujjanjabi mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo akubiriza abazadde okujjumbira enteekateeka eno.